Ngizothandaza ukuzongike impilo ngoba lana sempini lana sempini wemdali tena ungike imali ningeningeningeningi Ngizothandaza ukuzongike impilo ngoba lana sempini lana sempini Tena imali ngeze nami ntambi ngane Mamita Baso saba Etu saile male Ninge 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 ninge
Oh.